kolula ukukhohlwa nguwe noma mvuka kube ngakuzobona angiva usekhomtala baba sekunzima kuyisithemba mama akolula ukukhohlwa nguwe noma mvuka kube ngakuzobona angiva usekhomtala baba sekunzima kuyisithemba mama
wabaleka wazifihle mafi. Wabaleka wazifihle mafini.